Audiovision 360 production.
Staccato. Yeah. Staccato. Never have to go. Please have to go. All my things are so good. Will body go?
Ngola maonekedwe nakoma nalo lako kalidwe anthu amaseka koma sindi nachedwe dilolela ineyo ndipedwe iwe misandi yamini neyo ndi mafuna kazi womadziwa chomwe ndi mafuna adzi ndilemekeza ngati ndi mamuna odziwa chomwe ya mafuna
hanewe baby we mtima umafuna iwe hanewe baby we ine ni magonda iwe hanewe baby we kima umafuna iwe hanewe baby we kima umagonda iwe ndika kalabasi kuganizila zachikondiza tumene china yambila iwe ndine mesa timakalana palibe cholepesa kuzakandiana ndika kalabasi kuganizila zachikondiza tumene china yambila iwe ndine mesa timakalana Karibe chole peresa kutakandia Hanewe, baby we Mtima umafuna iwe Hanewe, baby we Ine ni magonda iwe Hanewe, baby we Mtima umafuna iwe Hanewe, baby we Mtima umagonda iwe
Kelo nakufila ntragu hona pachi yambe Kani inaso wanangolo wandiga mwambe Tibeleke anakwa ife ya kalentambe Tibeleke anakwa ife ya kalentambe
Bebe makuko kondane kwambiri Ine makufu funa iwe kwambiri Bebe makuko kondane kwambiri Bebe ndati ni makukonde kwambiri we
Hanewe, baby we Mtima umafuna iwe Hanewe, baby we Ine ni makonda iwe Hanewe, baby we Mtima umafuna iwe Hanewe, baby we
Tipita kumangoni Ukaona chilengedwe cha Malawi Tipita kumachete chikwawa Ukaona nyama zatu You're the mother of my heart That's why I want to lay in I will never let you go
Vision 360.